tulabanga tweisa mu makubo gye tuyita mbu ffe twekoza era kati nno ffe twakula ekula mu kukula titekeza kwesuza
nsula nga maaso nkanula ebinyumira matungo mpaira oli wakabi taira kati ngamba bebi oyongaira
unataka kulala na nyota. And you know what to offer. Kama mimi, unaogopa nyoka. Wanapenda drama kama blogger. Ini majaliwa, tupendane baby. Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa. Cause we are for each other, soul to body.
Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa.
Oliwa, oliwa muna.
Oliwa muna, yeah.
Oliwa muna.
Chani. Kabla tumetoka mbali mina wewe tulianzia shule mina wewe kwa kidato kimoja iye mie ama kukupenda nimekosa
Master Kid Designer has a miss and nobody fine like Milo Masterpiece Finer.
Never kusalisa, never kusanga, never kutaisa. Abo balike na bakuswalisa. Kuma kuma tukenda kwetisa.
Hey.